Kera mu bugingo najya nibeshya kenshi
ngo ndu
w'umwami Yesu
ariko mbuzi imbuto nagera mu bantu b'Imana
nk'ab'umukristo
nagera mu banyabyaha nk'abarusha ububi nonubu
nahindutse
nabaye
icyaremwe gishyashya
nimuze mwese byaremwe byose dukwize inkuru z'umwami Yesu nituzana abantu benshi cyane tuzahabwa impano n'Uwiteka.